sijawahi ona zaidi yako shama, sijawahi kuona kama wewe baba, sijawahi kuona sifa zako jina, simba kabila la Yuda. Oh mwamba unayefanya maajabu yaliyo shindikana kwa jina lako, hey, unayetenda yasiyowezekana. Ah, yeah. Wewe unayeponya viwete wakasembea, wewe unayeponya vipofu wakaona, tena unayeponya viziwi wakasikia, na mimi masikini wanipa habari njema. Yani mambo
moto moto,
oh,
moto
kila kona ni
moto moto
fire,
hey, moto.
Yani mambo
moto moto,
yani kwako moto
moto,
Yesu moto moto,
moto
mambo,
hey, moto.
Kila ninapopiga goti unanijibu baba, ninapomwaga machozi unanifuta baba, hata wakati wa shida tabu na yale mabaya hujawahi kuniacha baba, daima we upo upande wangu. Nitalishika neno lako lisiniponyoke, lisiniponyoke,
lisiniponyoke.
Nitaziimba sifa zako daima milele, daima milele, lelele, lelele. Unayefanya maajabu yaliyo shindikana kwa jina lako, hey, unayetenda yasiyowezekana. Ah, yeah. Wewe unayeponya viwete wakasembea, wewe unayeponya vipofu wakaona, tena unayeponya viziwi wakasikia, na mimi masikini wanipa habari njema. Yani mambo
moto moto,
kila kona ni
moto moto
fire,
hey, moto.
Yani mambo
moto moto,
yani kwako moto
moto,
Yesu moto moto,
moto, moto.
Mambo,
hey, moto.
Yesu
moto, moto.
Kila kitu kwake moto
moto
amewasha,
hey,
Roho Mtakatifu ametawala, yani mambo ni
moto,
mapepo yanadanganya, ale Baba uinuliwe, Yesu uinuliwe, uinuliwe, wewe weni Baba wa huruma, weni mwingi wa rehema, weni mwingi wa neema, Baba
pepo
yanadanganya.